Bwetuddako omukyadde ono n'okutuusa kaakano abantu bakyakunganira wakaliga okwerolera ku ttemu erikoleddwa omukazi Nakapanka akakanye ku bba n'amufumita ebiso n'amutta oluvannyuma lw'okumusanga n'omusiguze mu nnyumba ye mu kiro ekikeseza leero. Omusasi waffe Lukenge Sharif Kagatuwe.
N'okutuusa kati abantu bakyekulumulula nga beeyiwa mu bitundu wano eby'ewakaliga B okwerabira ku ttemu erikoleddwa omukyala afumise bbaawe ebiso mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero oluvannyuma lwa bbaawe okumusanga nga yayingiza omusiguze mu nnyumba. Michael Kakinda atemera mu myaka nga 40 egy'obukulu abadde musuubuzi wa motoka ono yafumitiddwa ebiso mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero bw'abadde ava mu kulaba emipiira egya Champions League. Nti mukyala we bulijjo omwami bw'amala okulaba emipiira obudde bw'ekiro tatera kudda kwe kusalawo naye omukyala aleete omusiguze. Abamu kubeerabiddeko n'agaabwe oba betusanze mu kitundu kino bagamba nti kiyongobero kyennyini wabula bawanjagidde bekikwatako nti babataase nabo ng'abasajja basusse okutulugunyizibwa mu mayumba naye ensonga tezoogerwako.
Kino kikangabwa, ekikangabwa kyatugwiridde era efenafena tuli mushongoero n'ebyokukola tubivuddeko tetugenda kukola kulamu naffe Mike naye tukuba omulanga eri bekikwatako bannanga abasajja tutulugunyizibwa batukuba abakazi abatukuba Lukenge Kankuli abasajja batukuba abakazi batukuba mu mayumba mwetubeera omu n'obeera eyo nga tetwagala kudda waka omukazi akukuba ate ng'olunaamukubako musango bwogera n'oloopa ku poliisi oli awandiika statimenti yo agiwandiika aseka kisajja ky'omukazi kiyakubye kati tukubane tukole tutya bannange guno omulanga gugende abakulu mwenna mwenna namwe abasajja be batulugunya mwogere muve mwogere tetusirika tugenda kuba tugwewo oba sekyo ogera kulaba ennamba eyabawuulu nga yeeyongedde lw'ebyo kubanza sijja kudda waka nze matiya waabwe nzire waka omukazi antusemwa empi n'abaana balaba budemo kunyumya erimba omu taata baamukubye njafuna gyembeera neeyombekere ekyongero ky'amaanyi nnyo omukazi yafumise omusajja ekiso tusikooye batukube empi batuyize engoye batukube amasowaani abakazi abemulaba abo bakazi baffe mweddeko.
Mu kiseera kino poliisi eyennatete yakutte dda omukyalo ono agambibwa nti ye kalibutemu nga ne mu kiseera kino bali ku muyigo gw'okunoonya omusiguze eyeenyigidde oba eyabadde mu nnyumba y'omusajja. Tutuuse mu kifo we batidde omuntu ono naye tewali wadde kamera n'emu esobola kufunikako oba esobola okuggyibwako obujulizi obutandikirwako. Ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasamanja zemu nabudde Lukenge Sharif njaleekeeta wane wakalijo
webale nnyo omusasi waffe njaleekeeta.